Yesu yebazibwe abooluganda, nate n'ettuntuli olwaleero tweyongerayo ne topiki yaffe ya wiiki, okulindirira n'okugumiikiriza. Nabagambye ku makya nti okulindirira kitegeeza okuguma. Buli omuntu lw'akugamba guma kitegeeza embeera gy'olimu si nnyangu. Abooluganda, waliwo ebintu bye bakugamba guma nga kyangu, maybe enjala ekuluma ne bakugamba guma tujja kulya ku ssaawa musanvu. Ng'osobola okwebuzaabuza n'ogendako mu nnyumba ne weebaka n'okolaakolako ebintu wabweru awo ng'ogezaako okwebuzaabuza bw'oguma. Naye waliwo embeera z'oyitamu nga zizze n'amaanyi, embuyaga ng'eringa enaakumalawo. Waliwo embuyaga eyagolokoka nga Yesu ali mu lyato nga yeebase, ng'abayigirizwa balwana okumekinga shuwa babeera abalamu, base n'amazzi bwe bagayiwa wabweru nga balaba obulamu obugenda butaawa. Yeeyo levo y'okugumiikiriza gye nzize okwogerako ettundu ly'olwaleero. Waliwo embeera z'oyitamu ng'olina okuguma ng'embuyaga eringa egenda okutwala, naye nga Yesu mwali mu lyato, nga weetaaga omugolokosa omugambe, "Mukama yamba, taasa." Abooluganda, abayigirizwa baamula byonna bye baayina okukola, baagumiikiriza ne bayiwa amazzi ne balwana. Naffe embeera zonna bwe zijja mu bulamu, abooluganda, tutera okupapa n'otaawa n'okola kiri n'okola kiri, naye buli lw'ojjukira nti waliwo ali mu lyato, olina omugolokosa, olina okumuyita. It is not about you, it is not about efforts. Abooluganda, waliwo w'okola, naye nga buli lw'okola ate buli w'ogezaako okufuba ove mu kintu ng'olaba okiremeddemu. Sometimes it's about God's timing. Let us wait upon the Lord patiently. When we wait, our strength will be renewed. Romans 8 and verses 28 says, Barumi, esula munana, olinyo rabidi mwa munana. Bible yegamba, all things work together for the good of those who love the Lord, those who are called according to His purpose. Abooluganda, ogenda n'otunula sometimes and you're like, what good is in this which I'm going through? What is the purpose of my suffering? Naye mu byonna, buli we tujja mu nsi kuno, manya nti buli Katonda gwe yasindika ku nsi kuno alina ekigendererwa lwaki yamusindika ku nsi. Otherwise yandituleseyo ne tubeera mu ggulu ne tumusinza. Alina ekigendererwa lwaki oli mulamu, making sure nti ekigendererwa ekyo kituukirizibwa mu bulamu bwo. Bwe kinaatuukirizibwa, obulamu tebugenda kusigala kye kimu. Owooluganda, ogenda kubaako b'ogasa, ogenda kubaako b'oyamba. Bagamba nti buli ekirwawo kisinduukiriza emmeeme, naye ekyegombebwa bwe kijja n'osanyuka. Teri kulindirira kwangu, buli kulindirira kulimu okuguma. Twogere ku bulamu obw'ekisaanyi. Waliwo akaseera ako ke kiyitamu nga kigenze mu kwekweka, nga kirindirira obulamu obujja. Okulindirirwa okwo, we cannot say you will wait for 1 week, you will wait for a month. Naye kisinziira biki by'okola ng'olindirira. Katapira, ekisaanyi kiyingira mu kaseera ak'okubeera nga kyekweka, naye bwe kituuka eyo kirina okuvaako amajimbi ago. Bw'okukkiriza amajimbi ago gakuveeko paka we gali kuggwako, okyuke ofuuke ekiwojjolo kyekifu kyekimataringa. Waliwo okubeerayo, buli w'otuukaawo amajimbi n'ojjako limu abiri n'ovaayo n'ogamba si kyangu okuggyako amajimbi n'oddukayo. Buli w'onaddayo waliyo ejjimbi eriba likuze ku ggwe, ng'ate era olina okulijjako, bw'ojjako gumu abiri n'ojjako amajimbi kumi n'era n'oddukayo n'ogamba bizibu. Buli w'ovaayo waliwo amajimbi amalala agagenda okweyongera okukula, paka bw'oliyiga okubeerayo paka amajimbi gonna ge gakuggwako n'ofuuka ekiwojjolo n'ovaayo nga weeyagaza. Twogere ku mpungu. Abooluganda, empungu buli weeweza emyaka 3 okweyongerayo ku myaka 5, empungu ewangaala abooluganda. Naye akaseera ako keeyitamu ng'eyagala okufuna amaanyi, kuba yo Bayibuli egamba kyekinyonyi ekitumbiira. Naye okufuna amaanyi okutumbiira kifulayinge kisukke ku binyonyi bino ebya bulijjo, kiyingirako mu kaseera ak'okwekweka. Tekabeera kaseera kangu. Bwe kituuka eyo kitandika okwekunyuulako ebyo ebiwowa ebyoyo ebibaddeko.
kubanga bikadiye kitandika okulya nte kirina maanyi kikadiwa kati kyokusobola okubeera ng'empungu eyo ebuuka etumbira okusingako ebirala eyingira mu kaseera ak'okwekweka n'etandika okwejjako ebyoyo ebyo jjukira ebyoyo ebyo byaddewo okuva we lyazaalibwa kati kitegeeza buli weekunyuula waliwo obulumi nga yeekunyuulako ebyoyo ebyo olumala netandika okwekunyulamu enjala bannanga okwejjamu olwala olwala lumenyekera wakati n'owulira obulumi nga bukususeeko naye ng'oyagala owo ne bateekwa okugjako olwala luno olwa waggulu oluli munda lusobole okula lujje bweti empungu bweyita mu bulumi bwetuuka netandika okwejjako omumwa gwayo bik egukoona ku lwazi mu bulumi obungi netandika okukaaba ng'eyita empungu endala zijje zigiyambe empungu endala zijja ne zijyetoloola okugibikkako ebisolo bireme okugirya ngeri eyo ku lusozi mu kaseera ako tekabeera kaseera kangu naye empungu egumu olw'ensonga nti emanyi nti ekinajja oluvannyuma lw'ekyo kirungi n'erumwa naye ng'egambye aa obulamu obupya bujja abooluganda buli wetugumiikiriza tubeere n'essuubi nti waliwo ekipya ekijja ogwo okubeera n'obujulizi obw'amaanyi lowooza ku bujulizi bwonna bw'owulidde obw'amaanyi wabaddewo okuguma wabaddewo okugumiikiriza wabaddewo okulindirira naye bwe baba batuwa obujulizi ogamba bannanga obujulizi bw'oyo nga bulungi singa nze oyo naye nga tomanyi nti kubaddemu okugumiikiriza kungi amaziga obaddemu okwekyawa but you reach a time you pick up yourself n'ogamba nteekwa okulindirira olw'ekirungi ekijja empungu erindirira paka akamu akapya ne katandika okujja ebyoyo ebipya ne bitandika okujja egenda okuvaayo ng'esinga amaanyi ebyo ebinyonyi ebirala byaleka eyo mu nsiko byaleka eyo mu nsozi n'ebirala bwe biba byabitandise okwegomba okuba nga yo nabyo biba birina okugenda ku lusozi bikube omumwa bitandike okwekunyuula ku nabyo bisobole okufuna okwambala amaanyi agagenda obiyamba naffe bwetutya abooluganda buli wetulindirya katonda bayibuli eyogera nti tuzibwa bujja amaanyi gaffe nga tunazibwa bujja amaanyi wateekwa okubaawo okulindirira wateekwa okubaawo okwefiiriza gw'ofuna ekipya mukama abawa omukisa ettuntu ly'olwaleero nga bwe tulindirira katonda manyi ng'agenda kukola omulimu omulungi mu ffe kubanga bayibuli egamba he who began a good work in us he will carry it up to accomplishment mukama ajja mmaliriza omulimu omulungi gwe yatandika mu ffe abooluganda katonda waffe mwesigwa atuyise tagenda tulekerera mu lugendo luno agenda kutuyamba it is about his timing buli we tutegeera God is timing it is not in our control singa twabirinako obuvunaanyizibwa singa buli omu kyayagala kituukirira ssaawa eyo naye mukama akimanyi nti bw'anaatuwa ebintu ebimu ku ssaawa ezo zetubyagalako we shall not love him more we shall not learn how beautiful it is to sit at his feet and we wait naye buli wetutuula ku bigere bya mukama we get to love him more we get to know his character more god in himself is a patient god kyava atugumiikiriza mu bunafu bwaffe singa teyali mugumiikiriza actually twambala embala ya kristo nga tugumiikiriza nga tulindirira awo ku bigere bya yesu tutandika okufuuka nga ye nga tulindirira nga tugumiikiriza nga tetukyapapa tuwangula ebyandituwangudde nga tugumiikiriza nga tulindirira katonda abooluganda okulindirira kuli rewarding kulimu amagoba tulindirire katonda tugenda kulaba obulungi bwe mu nsi eno ey'abalamu mukama abawe omukisa